kufuna abakozi abalala. Interview yogise ebisanyizo byombirabye omulimu okufunye. Ebibadde bintawanya manoonya abakozi abalala bano babadde balwanyi nga sibasobola babeera mu bwenzi babeera mu kukitinga naye gwe tolina tabu. Bendi visita ebiru njileta mutata numba sana kuta bamba la sweta bateka mwebi kuta zabali mokuta katika mbate mwajiba misinde tutandike kwe 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 batu nonye katua wete teba kuno nyame kabagambe wadomulimu teba kuhika bona bagambe.
Siraba murimu,
tebakuno nyame.